wali walolo tuka nola banye sene komye Nabuli kobu lide vizudo te waba kuyamba Goya galo sanyuke mumutima na ene vigana Gosigaza katunda yeka ya salao Kampereze mukama, kampereze katunda wange Kubange mpera yange munange Teri muguru, kampereze mukama Kampereze katunda wange Kubange mpera yange munange Teri muguru Mukama njagala mbenga nawe Mulugendo lwango lw'obulokozi Tondeka mukama museno Mukama kwe kusaba kwange Sagala mbengo noyona Kwe watume ninefe nagana Njagala mbenga nawe Unontuma zengende Sagala ondeke Kubango limanyigange Mukama Kampereze mukama Kampereze katonda wange Kubange mpera yange munange Jeri muguru Kampereze mukama Kampereze katonda wange Kubange mpera yange munange Jeri muguru Ibulaimu nae yalinga fe Yaweleza mukama mubude bw'obutuufu Echo nechimufulo munene Wenjo gerera ijaja wabakiriza Kalefe tupatigana kuba bulungi Era tukera kumacha tukole Abalala bavuga bugali Abalala balinya takisene boda Lababa no batambuza bigere Bagende mu kibuga bayiyo bulamu Kale no kigasa ky'okuweereza enseno Nofiwa omwoyo gwo Tusanye twenkanye ebintu bino mbaganda bange Wekuba kuyimba, yimba Wekuba kutenda, tenda Wekuba kubulira, kubulira Kubange mpera yojeri Wekuba kuyimba, yimba Wekuba kutenda, tenda Wekuba kubulira, kubulira Kubange mpera yojeri Wekuba kuyimba, yimba Wekuba kutenda, tenda Wekuba kubulira, kubulira Kubange mpera yojeri
La 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 Olo katonda wafe Wamanyi Abatalina